Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim jora to boggi janiga fandu hala Mamadou Sama Sekou Diom ñali sakrabe hedibe. Nyande alkam sare de gouverneur kesso o bami anya couvre feu be do lamu kidal fufu yo dun wattu famu Allah muuy on wattu goto men atul RN15 hakkunde banyangar e bankas fa hande wawata nawtrede beta ko gullirde monde humanide habo siddam den humpiti dati dabreji ima dara fewde o do nyaw o e wi arribe be dun lato sababu habo go humtina hore no haniri yambereji hertanadi kawtal jettobal festival Tumbuktu lulirgal ben vivre ensemble pour de aljumar hande sisle o woni rewbe e kabaru gollirde dabreji den o pianama ndeppama bangal kufu gondo tonno dingun semme kawru jamen hande kikide aljumar 10 décembre 2023 bismillah sakral gouverneur gouverneur kesso lamu kidal yamri couvre feu do tateji region o fufu fudude alkamsare kenyen 19 décembre 2023 yo iwde 20h tugade mbern 5h fajiri fanda mudun woni huntande hore kabaru denagu jamare e sakade bonandaji le region o dum holita e communiqué o yo anya goba mo bami elas gam ko mbern gila ko fuddi golle intala ak bilal on kebene kede fostango alsisi
odo couvre feu mo anya mudum ama o fuddi jamma alkamsare finude aljumare bete nom holitiri goto e jo dino ngallure kidal mu yiday inde mudum hala studio tamani horebe mobe didom le nokku o kanyu en du gondini hala makko ka be bi anniya bamado o ka an wondi tabbede tesalit kany agel hok odo couvre feu ci inado de region kidal ngaro fuddure 8h jamma so timma 5h bete pamama yella dena gule nokku o ana heba daranele nom holitiri wiide kanko general el hadj gamu communiquer faham kanko gouverneur o holiti wiide moblaji mangal pat en fa yotto moto ngaji mu MK ana wawi jukitaade luga goji mu en tiagal wakati kolitaado o le communiquer mako ana holitaale hemdu wiide neddo fu chalido teddinde WG kolitaadi jukkoje ana wayba mel so tongedo mudum o do anniya woni ko obo mu kanko general el hadj gamu o bami kabaroji kebardi irule nokko o holiti wiide chuudi american e police fa yotto gendarmerie e protection civile ana woni jukitaade to golleji mu en couvre feu arandejo bamano do kanno do wadde balde chapantati o hidin tinama alalbare sappo e joyi lewru novembre no tiagal ko gallure kidande warti e lewi armee leedi ni
fayo tari nyaat aljumaare sappo e joyi desam dum ni hande men datolludo RN15 do ben hakunde banyangara e banka sawata ke notorede ben dum do yu tiagal ko cikitabe turu sen keli pongaji paru e boccu denno alhali latido sababu ben jamarande fuddi metari sanne dingo kalangon be do ngul do datol RN15 mamoudou gindo yo goto ardibe jeunesse ki banka sonko hande men kedo men tun arma dilen tugu ke dan fesongo alcc
jusque mawju par
fa do mi golle nyaloma hande on do ka moblaji tuskoy fa yotto moblaye moudi ka fu ana dari ne ngallure bajangarani fey goto hebay lawol tafu ila be keliri pongay didi e bom lawongol ka tacham dun sabi su ga ona hewi nyaloma hande o moblaji bajangara do kabaru o ka horebe andinama dum
sakema to takla yodo kawran banga bem am facebook do x on twitter kiddo gulre monde humunde habo sida ben bami dabareji den ben dati dabareji den habo nyaw o wadi beta ko bamako do dono wi ardibe be dum do lato sababu be kinno golleji habo go no haniri e ben o do nyaw sida ziyarata moy gata to kedda fostango alcc sita sidibe
liwi kanko Amadou Simaga goto ele yimbel ngadobe imadaraji fa haba nyaw sida o iwde li ngallure bamako de goldo datol golbe nangila nyaloma hande o fana mudum yo faabe tewta hadde rabagol nyaw o kanye honodu be ngatta yalla yimbel be nyaw sida o woni mu em an heba hinnede fa gasal hitan 2024
en 2024 mede tijji nyaw sida on waran timma bale ko heewi hande ana golida amen ana famtina jamaare tati haadi jokkede ko nato huune ko jamaare
fedde wonde do woni yimbe le ngurdube e nyaaw sida o holiti wiide imma daraaji ngadaadi bangal sawrugol nyaaw o le leedi amen di kan han yetted sanne ali jerma yo goto e nedo fedde
ñon go ko nyaaw golli hunti hore yaade jaati sab pesa ko le heegon wadama midi way halde ñon man handen tiafaaji ko ñonta ko nyaaw ana hebeeli leedi fu e mangal muudum gafa hanen lam hantinaade fi addabiri jogaji kasin
na ka double defo
kawru be hembe ka fu holiti wiide waram jukitaade imadaraaji di ngondi wadde di yellan heba humpintinde hayebe faay ha yewtoyo hore mu em yella nyaw sida o an heba habe yude le lindi
jambreji hertanadi kawrutal jottobal festival vivre ensemble pour aljumaare hande sappo décembre le mbien ngallure waliawe temetato chapantato etato den hikka sisla woni robe e kabaru gollirde den wi kumnido kabaru kaki gollirde mbien kubur fu tawade fu dabreji piyama yalla yambreji na fewa den ko hanni kado amen tun seni fay kado na festival adisisi.
Comme d'habitude, il y a
on en ouvre une jire kew de waram fa wadé fewre odo festival mom no dirta vivre ensemble beydaade yambiriji ngaroji fuddude nyaloma hande o artiste em hewbe wobe europe e bamako kany en du ana doma lihim joda hala goto waram wadde bangal fina tawa fa yewe hono fu region aji di wawi hawrutide fa mijo do dati mawdi lata sababu nabirde yeso fina tawa kany wartirde jam li nukulede couvre fe ji ina do ngallurende wakati mom ngoni mu o wana hore newinde hono no kolitrimi on wideni tawede majjum fu min teddidam ko sariya o ka holiti wede bangal mudum yambere ci di waram darnede wakati 21h woni 9h jam
sarite a partir de 21h
sijo tamani yo projet fondation irondel do malido mo faba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yotere meɗe hertande on nan parle ɓe mbiya mbiyan wembere kabaru ndena wi nokku jogaji leydi ndi tawa wattu mo saaha leynidi holtan wiide ndenagu mbenno fuɗɗi hewtede on wattu goto ɗum to kita to yimɓele fuɗɗi mbiyan woytade sifa bonandaji puɗɗi famude ley nokku mabɓe keƴaɓe amen hawrni ɗum foof keɗɗen fasi tan ko sita sidi ɓe
on a constaté vraiment
mena gattumudo medewa haalewi deejer fodde maadere nokkoje jogaje mede salna san mangal padde leddi manni sartere joni to menenga banyangara me wawa haalde jaati widdeje na hebama sabe pure febbalde dammaaje tofon ko ngajjidi helama tin don be hite ben nokko amendo kabar la fiddeje ana sugil amen san to menenga masna me wawa haalde haala deejere sabe ciagal mayon gelle ko heewi antum e gudi nokkoje men sabe yimbe lonbe hite ben to menenga gawo watti joni kippagol jamaare sene mudu famdi ga bamde ansongo yaade fa burem ci deje anam mata ton sa fe yontre jabine maire genne burem kay jokko mudu fu sudam tim don be hite ben to menen ga kita mede way waden dubbe dubbe men nanta wi gorko fe goto fi debbo mudun wala hala barde jom
to kita ton nuku bendugu lamu mbien mbia region kita jati de debbo goto mbien yonku min iwi hen sabi goriko don dum wadi kenyen sapo ina decembre nuku bendugu le commune kubiri don wi maire kubiri mbien dum fufu yu sabi kabaru mbien nyamiri mo kanko debbo o dardi goriko yaltina yelo mo ina dacciro ko sugabe don no duko o satti sane fa don kay pide yalti hen dido pide lati sababu men debbo ka yonki mu sami denno o jogi non duubi sab tamantati e jeddi wono dun inna sukabe njoyo fa hande li kabaruji ben yonteli nedo yontere kabaruji muddi gote kabaruji amen muddi di yo ben datul RN15 hakunde bungul datul RN15 hakunde ben banyangara e bankas sita sidibe hawnti dum fuf kedana tanko ben faccan kanko hermako
kabarji maɗi yontan ana naari bangal wittugol fedde ministre maɓɓe ƴoole leydi mali ne altenere sappo e goho lewru décembre hitande 2023 o battu waɗama le genni bammako ɗo yesso laamu koble hakkude région kabar mi yontan kas ana naari bangal yembere ko noddirte festival vivre ensemble ko waɗa le genni waliyaɓe temme taton e capantata taton ko yaata yimɓe ujñaji ɗiɗon wonko ƴon nokkuje yogaji wata fotti e nayi yembere fina tawa ne wilanɓe nayi yembere dabri fof fiyama en timna kabar maɗe yonterne ko naari bangal uddugol lawol hakkunde bañangara e bangas to yimɓe bomɓe ɓen min jogino mobilaji kan dawɓe fof holli ana joɗi le ɗe gelle ɗiɗi saabi helgon poŋaji ɗiɗi hakkunde lawol bañangar e bangas le sappo nu lewru décembre jamare ko joɗi o nokku ana sugli sanne
sakaɓe ɗokkatene kabaru joni hannde mi tota wasade foof fitade bengal viamo 3320 mbawa jeyde application ji tamani bengal play store ɗo seeɗa yettere meɗen magasin
gattanon koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley mali yimɓe hewɓe taggita wiyeede o nangui ley leydi meɗen ndi ousmane touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori
ñaw dengo o nangui kam fuɗɗiral nawalla calɗi nawalla hoore metti ɓernde sifa tampere mawde e ko nande muɗum ka noon nawalla calɗi ɓurata foof tampirde
jomum
ñaw jonte denga hana yeɓede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holti wiide Touré
ni empaluk
yo gonga on go sambinta odo nyaw ka mo walda fi e jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani denno tinu den ewtuyade odo nyaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabondirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyum e hinna yurmen
yotre meden humaninde ben kebal hande na yowdu kabaru tachgol kuran lati do sababu golure cewde modde kewde ben ji kuteji ngudu hewa me holti wiide ben mursi ko heewi bangal almusadaji goddi beddude e kabaruji mabbe den no kalifa goita won hawtina keda kafastango usman nyali buli alcisi yo enkiri jam
gol kura nafa modo woni e mudon le golleji golledde don holiti wiide horaji radio goto le er ngay sappo jitti be golata radio makko kumini do golleji jalleni gondo le laamu moti er ngaji tati nanay tan woni ko golata e wi Musa Bengali don anabon hajuji mabbe sanne
le radio communautaire non pas
radio ngaji gondi le jaanyeli di kembe mudum em ele heejoyi di jiltinta di tam bili ana tiidi nyaloma hande o halde hala kalsi sabe radio kando halde er ngay sappo e jetti nyaloma fu yalla na heba kalsi er ngay tati tam kuram jogi wala fu dabere goddo mum jogani dum wajibi ni min tawrete mun
yalla notre mal en patience
tiagal bonandaji goddo watta gollobe yogabe kolti wiide kuddeji goddi ko tajugol kurangol watta yo bonnugol golidal hakkunde mabbe e gollidibe mabbe le mabbe ana hen Abu Traoré jonko wete couveuse électrique to sigasoto
anga bare
golle amen o yo kuccinde pocciode machine ngaji wondi min nawtorto fan ngado golle majum dido machine ngaji ne wawa fi golliral su kuram wala taygol kurangol wonnani mem sanni dum latike fe sababu do itude kolol hakkune amem e yimbel be mi golli jitta
golle goddo ma hajuji mudun kumi sabe mudun yo izin ngaji kumini de bibbe jalo kanye izin ngaji mo inoji nebe meje kanye e bijje misalu to kucala to kuburi izin ngaji tapande nay jodi ley mudun ka handen be baawa gollirinde no be jidiri e wi hore mabbe yogabe Abubakar Sidiki Jabate secrétaire général fédération nationale des producteurs d'huile et aliments bétail
nyaloma kippo min kaani gollude kar ngay tati woni ko min jogi kar goto fu er ngay jetti golle mudum watta mettika hitani hikka ka goto tan woni ko min jogi dum wana hon newi ne feji min nyal moyto kalsi banki min cooda ko min kasi injine mudum ko e juude fedde CMDT na dum min coodi dum sella be ondo wakkati du fu a tawam min jogobe yimbel be min golli ditta nyamaani banki wana haani yobede so gonga o dum be bonanda mawdum juude
dabama ko do capital leydi mali ndi tajgol kurangul ana wodi sanne dodo ina togo ana jogi pressing leydi ande hamdallah asiyi tagal buudigol kebal makko holti wiide o kabaru latike sababu fa almusadaji makko beedo do daranade hajuji makko
mi baba golude fi so mi ngala kuram lonugol fa yotto pasugol amen fu e machine wadirte yimbe yogabe ka ngutti fi warde do amen do seeda e mi keddori beedu nyoya fu mettabe yimbe le sappo woni kollobe le pressing o mid mil ni be ngaram hebande golal o do tiddalla so wana dum yimbe ka fu tampi
yalla tajgol kurangol ana huma hajuji jom en entreprise ngaji professeur Abdul Karim Jamutene notage gollandol holti wiide dum buyte kebal lam o kany e entreprise ngaji fu
kebal lam leedi ndi e usuluji nangite di yota so entreprise ngaji di le golleji mudum heba wadirde dum no wodiri sikka fu wala hen dum kutteje mudum matete bangal kalsi ko be kan yobande lamu leedi ni dun naso heba ka sikka walahim kebal lindi buytoto taygol kurangol kutteje mudum ana mate sanne edo gollirdi andaadi na do di andaade
nawtor tobe woytibe ministere humunide kurangaji holti communique gotle yontrende wiide ana wondi e wadde bawde mudon fu yalla ana darano ko himbe kasindini e wiinde gollirde dabreji bamama yalla tidallaji goduddi ana kebene jokala